yini mcabango yashintsha yonke lono amanje ngamnika konke ufike wathi uzonginika uthando lonke kase ngakhetha she said you love me akazongetha mangathi kuthiwa kuyakhethwa uzongetha lono amanje mcabango kumthatha uthando lami lonketha likikuwe noma befika njali ngeke balunge ngeke balunge ngeke balunge
Sigo, sí, sí, sí.